Yesu eyatufirira kumuti atulokole wekwate kuyo olwazi omuweso wa bulijjo tagoba era takowa aumuza abamwesiga wekwate kuyo Yes, you're not. Be to say.